DJ Salky, the music box scene, the finest and the funkiest.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Niki kaza na na shule, nilikaza ngama shule, sneaker fungi. Saina tana mdani ya club, ata on a Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa dansa, mini mutu tuma tuste. Mafisi wana hanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni star wa movie. Mwili ya mebeba kama nganya ya mbure. Itabidi hata bili kizidi wika mele. Baleri na kende shambi for the girl day. Kite kaliki mami ya kitans for the man day. Makele mechezi non after club ni magare. Yeni katikivi usi kuyote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Ati magal dem wanta maliza demandem. Sijali parent washani maliza mshande. Jumande tumande niweke klande. Mtofoti kwa budget plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juha magalde mwako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kama mtaalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga ni kioda tumangangu. Badae na kafunga kakarau.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Anani marisa na kafiga akikatika majali wa hajani ambia amemarika marika. Jua mepakisha manija wote wame mkaribia. But najiamini ya kakita kenya shisti kwanza nikichanga musha bale na matota whisky. Ajipatanisha manage kumsonge shia kete nikichanga musha bale na mashorts kambili. Fukwe kule damage madeni zizidi. Mashida badai, brother iko nene. Na assets on assets, ka budget ya inchi. Na mkulisha the language, ngie box with fit. Mpaka pigi dance, ni rombo semele.
She get it good from she rise. But put it on so good and make sure she shake out she ties. Smile upon her face, but know she pleased with this eyes. She come in around to make them jolly roll out them eyes.
Sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chatter, you can't keep up with me energy. What a every night of it, made it now your memory. Little bubble up it, treat it like a felony.
What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise?
Just get in a deposition and
sulky.
Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you will be in a condition. And boss one, take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist. And we give you the speed, make you balance and be fun.
Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Go down
there.
My time be wide up. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind.
How long you doing like? I put me through the night. How some they do it like? One thing they tell you, man, and get me high. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Wakichinjiana nimona kwa news, quality njana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanaju ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni.
Jumba form. Manze sujo tishere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye. Asuni chama kwa nando. Tukiwashe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Webazu cheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio na cheza kimini, dhamini sipini. Nakauna daimoshu, utazikuta kute chimne. Limiti ya fulize, imongezeka nkoma chingli. Neza shike jack, nakanudhu sikie pifi. Na cheza kiroro, na cheza kibingman. Neza pika soko, neshike kijipa. Kisuriri memdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas, kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge, utezo matenge. Stomange kama angels, kini koma wenge. Neza nyonga sana, mkona nze kumeas gwembe. Manze kakivana, snapigana tuvi jipa. Pele kanam trr, pele kanam tara tara. Slete pa ma trr, manguna vitu chora chora. Mute kama prr, mamto kwa kama princess. Magalani wopeng, wapaku posti wako Pinterest. Form, manzi sujo cheshire. Leo tupike kelele, rauna jipo mwenye. Asuni jamo kwa nando. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe.
Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Cheza chini chini.
Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Okay. Cheza chini chini.
Niko wera brr brr na teki mesoga jini. Na pigi marash psh psh na 30 feet ya jini. Na teki mtupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya natesa kitera, ship number 8 kitera.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. Two pa, leta mbili mbili. Ni na mademo wili wili. Nani na ganji nani washa kapi.
Salky.
Who that, amedunga mini. Who that, tiki hiyo muli. Mwambi si bongi lukengine kasi kiswahili. Nani na mitjeneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase now. She see the stars in the race. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweet head. Go be wifey, if she freak head. Hell of a night, blowin' money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my
jelly. Hey. Baby, let me see it.
Jalebi, baby.
I just wanna eat it.
Jalebi, baby.
Baby, let me see it.
Jalebi, baby.
like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel, but your red bottom heels. Ice drip, like Bonnie. Barney Jackson, Mary Rani. Shawty bad, she my divani, Mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tatasha and Arulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chippy, chippy. Come on, baby, be my jelly, baby. You know what I'ma say. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it.
Can I see you? May I breathe you in? It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
When I'm razi, best is ako ni masansi. When I'm babi, wezi bishana na janjis. In fact, I blow my choke to as a lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brain.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo tusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply to as a changle. Chukwa hii city sindio champes.
Champes,
champes, champes, champes.
Nah, bro, you ain't no champes. Champes, champes. You cannot be champes.
Nah, push your seat on my champes. Champes, champes, champes. Champes, you seat on my champes.
Hey, nah, you ain't no champes.
Champes, champes, champes.
kaa kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters. Chiki vile genge inatesa, niko na maziwa na cheza na M-Pesa.
Sulky.
Chiki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Una pesa rudi home. Storia kumba pombe, ah, manze na po. Behind every smile kuna karo chafu. Eh, karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe, yani haga mabetete. Usiku sako tupatane hapo inje. Shere leo lazima tupige. Spicy. Cheki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike.
DJ Sulky, the music box scene, the finest and the funkiest. Suli kuja kukunywa,
usipapase chupa. Doba isishi hapo msi, kudisha beat.
Kunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy, hey. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy, hey. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey. SpongeBob na staga, tabia zilifanya mtoto chama kiona kada. Pia moja handas njugu karanga, bado kosoba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega,
kitenda wili
tega.
Glass yangu inakinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jinde inaweza,
ah. Alafu weta weka vodoski kwa meza. Na sina cash nesa lipa na M-Pesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa, ngasema napenda batoto ngaweza. Siniko kwa parking, designated driver pia kwa maji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy, ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy, ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takuwa gin ama whiskey.
Ukiniona nite chairman, pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe, kuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere, usiku mzima, hadi tuone juu. Niko na swali niulize, niulize. Niko na swali niulize, niulize. Nini ukikunywa lazima ukunje sura? Unataka mzinga ama unataka shots?
Takunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy, ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy,
maisha minionyesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha. Nasikia adi ex wa muskizia na mnionyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Sikuizi usikipamela bado na meza. Ai, uchi mba dhahabu hauna hela ata kucheza. Ifinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika nairo wezi gno. Mafisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu deme yako wanaitanga bro. Wauta nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wa kamposi kidogo.
Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogo kwanga sana usherati. Ushe, usherati, ushe, usherati.
Mapenzi ya moyoni mwangu joto baridi. Yanapeta kwenye hali kaidi. Ndo mana acha mturi nikupe nyama. Nikupe nyama. Nakuni umizaga wala miya sizimi. Wanipende nidekeze maidi. Ndo mana chitiki dogo nikupe lana. Nikupe
lana. DJ Salki.
Una ukini kusa na feel shy. Wata mna mizoka ya mapenzi haya. Una
Chikali vile keto na kachakaza. Kunya chaga moko koko ni milio ya neno kunya maza. Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba and my cassava. Kapapa soft, kuna kipili. Base ni chune, yote michili. Kula baga, nilete pili. Acha simata na shawa unekiri.
Baby, you don't know that you're the one who lives in my soul. I want you to know I will never let you go.
Oh yeah, party jollof,
jollof on the jet.
The party jollof,
jollof on the jet.
I can't get enough,
jollof on the jet. Jollof on the jet.
Make you pass the jollof,
jollof on the jet.
The party jollof,
jollof on the jet.
Me, I can't get enough.
They see me balling, they won't copy. And I see them, but you wanna be sure. Number one father, original, original, don't dada. Then they underrate man, they don't know nothing. The movement you see now. Number one papa, hey, original Batman, trailer, trailer.
Mologo, Morogo, they don't know ya. Baby, I'm a Mologo, I don't show, they don't know ya.
Matrix shit, cruising in my Phantom, Phantom. You know we going platinum, platinum. Number one, you know I don't fake this thing. Legendary stuff, you can tape this shit. I pull up and I stand up, stand up. You feel me? Put your hands up, hands up.
Oh no, go, oh no, go. They don't know ya. Baby, I'm on logo. I don't show. They don't know ya.
Give me
say you don't spoil. Hey, hey, pretty girl, you wanna break your back on a dance song. Hey, hey, pretty girl, say your mama no say you don't spoil.
Baby girly girly, run the show. Put your backside, baby, bend it slow. Legale, gale, killing me slow. Back it up, steal the show. Girly girl, I say you got the formula. The way you whine on my body make me shiver. Show you no mind if I call you for my cellular. Pretty girl, what do you do me? I'm under your spell. Come to me or let me do you very well. I will never ever ever kiss and tell. Oh yeah, wind up on me baby, jo jo jo. Rock off your back, make it go down low. Put it on me baby, oh yo yo. Hey, pretty girl,
karambagarasa kaishiwa masikini mpeni tarifu za beti mkwasa misi mkungu kisini. Hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukuliwa.
Hey, hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukuliwa.
Kabaki mbe
alidhania ameniadhiri, alidhania amenikomoa. Mungu akanipa msitiri, alionipoza nikapoa. Penzi kalijaza dindindi, kanimwagia mwemwere mwemwere. Polea kwako kidigi, kwa kudandia ngedere ngedere.
Sasi kwa sasita,
akastaki
nije muista,
akastaki
uto kujikomentisha,
akastaki
ukitumisha vipicha,
akastaki.
Hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukuliwa.
Ingoma mefanya maboy na madiva. Upendo spread away avoid ama niga. Kipatia mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omolo jona mjoy wa hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Rada scooter puta coins ni mamita. Na bank tinka si wamboy ni Anita. Kanaro wame nibadika jina Sonko. Kogalo masi vili give me na control. Odi dance it and boy street as on show. Na tambla ita shikwa aje bila ukongo. Na kila nkichu nisha debe wana turn face. Tadani wamo na manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pair headache vile na run place.
Nasema munga kitari yobapa ikami my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tumbla wapi kami.
You dino kwonko can speak another lingo and I make it look simple. Imagine this shit just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai eh, na kizungwa kiwalai. Ni mwisho wa mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, sikunywi divai. Do sherehe tunapiga place ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu. My chick atenda kuku. Lamba chuko kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu.
Hey,
100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run these streets. You know we killing this shit. Level up.
I said, mama, jack it out of your papa, you can't be mine. Kazi, yeah, to me pushing and go party, cause this my life and my rules. To me, she come down in Guadetto. My jingle had it so little. Can I shake a little back on Kesho? Mr. Tumblr, what become Yeso?
Michezo chumbani, oh inakufa, unanimaliza. Oh mama,
okay.
Wewe ni my sugar sukari, ulivazidi utamu, nikuite asali.
DJ Salki.
Kolera. Afande, sheria pia ni wera. Kukata maji, muna
kifanya musa na nusa watu hivu ya banani rukusa kipusa. This time tulibeba jovi unidorende hatuta hata za hoa.
Mima nga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Nika medai, ako machingri mangwai. Nabia light, kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko zimi
uwekalia. Black Market Records.
Leshwa weekend yuko kile leshwa nilikuwa nimeshika wachi mashati. Tulikuwa tukobashi vima moshi tukiban mazigi kumbe wacheme tuseti kwa mdozi. Shamra shamra kelele na mapekele za keroro alafu kumeja moshi. Jiranda rando kundani kwa hii party tutapatana na mange uskafozi. Na wako so noti na wanaitisha noti. Mzuri nikona flow so sikosi. Lip gloss mikosi na vibe ni vitu kozi na bazangu wachuma ya doshi. Shamra shamra kelele tekebekele sherehe hadi tunakuwa fose. Shamra shamra kwa party hadi kabati mapanti kati ya mapanti.
You know them call me the lion, at kama iron. Moto kama lion coming straight out of Zion. That's why I need bala, you never seen a boy tired. Every girl I'm do over only me them require. Yo, you from the octon or you from the ghetto. Sherehe non-stop every day be lama deno. Yo, them call me remix killer Uli's a hen off. Signing out lying to another fella.
Kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo siezi menda takapedo dem nikafupi kana penda magendo ngoma nikali uliza makurutu kanga nimebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Give you my necklace, spender.
be my last cash spender. I show you my best friend, friend. I thought we in this together. You be my necklace spender. Show you my best friend, friend. I give you my last cash spender. Everything I do, I wonder, 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 wonder,
up my money, no time for your shit. Money cool up, oh, I don't care for your hate. Me no fighting, me no fighting. Throwing down drums from bungalow down there. I did my penthouse, you can't even reach me. Me no frightened, me no frightened. It is not your fight, stand down. I'm not the one, calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? Don't have your time now, now. Ole mumi bow down. To bambi no farabale. Aboya go lari mole. Okay, okay. It's okay, let them see. Trouble no they pay me. Injaye on a daily. Okay, okay. We go de okay. I just want to hear me. Loke, loke.
Tuzame, mchangani, kuna kushinda na kufeli, oh, inabidi ujijue, tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promise left from above. And it's so beautiful, no, they can't touch the fire.
Life, but I see it in slow.
Oh no,
oh no. And you see my lifestyle, I got G's in the dope.
Oh, sure.
See many people they outside where they feed man's oboe. Oh no, and me a standy defender like Joseph Yobo. My girl say she want Netflix and chill, so I jetty get if I'm warning. If you fall in love, Kelly satin. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see dripple, I'm not catching. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm on quest and feet, I just want it.
Happiness. If I broke, now my business. I'm a shine, you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'm a shine, you go right. All I care for the night.
DJ Salky, the music rock scene, the finest and the funkiest.
And I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the dope. See many people there outside where they feed man's obo. Oh no, I me a standy defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I chatty get even money. If you fall in love, Kelly satin. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see dripple, I'm not catchy. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm on quest and feet, I just want it.
Happiness. If I broke, now my business. I'm a shy, you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'm a shy, you go right. All I care for the night.
I'm a gay, no, be so. Can you want capture my soul? I'm a gay, no, be so. Make you one woman.
The finest and the funkiest.